Atayo hawa ya yani nyambi ati mioka uri kibondo we ingobigire kunama bwangu ya uswa hazine tumunane azarutaga azamina manane tu abateretse nango mikondo bwangu uri atumaze ntango inzaga gawana banje manda kubana abajani ngo mwana waje abanze ntango inzoka abayinga yindizi atekana ni muvayo usowe muyibaga bana baje Mazinga bozira huruwa bwangu zagezu kashagiro kabahugi Binamana miatati watuwana muduwa wandu munani Watuwana triyenji vomecha tukamugula Baba ya wandu munani vili nyami baba nyami etu Arakunda la jieba shanga bajaningwa likumugozi Amaza miramara shingu utashingu ingo tabanga shingu ebwa kita Amaza shingu ingo tabanga chiegwa mugozi aramubo wa ya munani mbese miramukozi atese kwa gunu mundu mozi mandaguru mundu wafuye araguru tsebangu yamba yukuri amujanya mungi charuguru atingu waze mirama vena watata wakozi mubiko jase mkuri ndati na jene munu munani wazalimu wakozi matarinda marisifu karama wei ndati naje nabona umunane bazanye wabwe kirabona kirengu wanyina ndati baje bose bose ndakaba umutangire wishe bugaho yata wakoze mu bigondo abantu mu bigondo munane bakaja kwiro banuza ndati nabizanye byose byose ndakaba umutangire wishe bugaho yaza kandi mirama mwana wa tata wagusiga muri amakubo givanamo ndati no givanamo kandi ngagucura Amaza bajadi nwa bwangwa rinanuye bwanga razinga ruguyuma ngumfatanira mana meto no mucike kije kaburi kimuntu Maza miramana meto andi kwa rumunane bwangu basigaye kure ngo basuka mwambi gurufa wosurufa bwimunda bwagu Baza bachundira kuna makana karima guru kaza karawundi Maza kabaturiga wo yureri Baza barapfubutse bwangu miramana meto imugabo ziyabagu Bamarakuza kwa dhamanyi karuchira banyanyaja zindama bangu Abagabo barishe banga abagore barishe bamariza abakobwa baranyaga barajanika yamanyi karuchira yindi sinyema Maze ibindi biragugumba bya buzi iyo bijya Akana kari maguru atewa gasokuru yiwawa Aturumanza ribajani ngwe na minamana metu Ati mumuwana ngo arashinyagura yo kaburi kibondo mufate mumu iki Atawa gasokuru okunyica bangu nawe jya hanze ngwinurori Isekuru agiye hanze bwanga ati mwana wanjye bari baguhoye ubusa Nihamagaye umugore we nyiragatewe yaza nyiragatewe mubyayi wabyaye we mubyayi wabyaye ngo menya biriya bindi bigugumba hariya